Ngakho, ngicela ukubuza, kwisikala sika 0 kuya ku 10, ukhathele kangakanani? Ngakube kuyinto eqhubeka usuku nosuku, futhi kwangakanani kwalokho okubangwe ubutasa obungapheli, isivinini ophila ngaso impilo yakho? Ungasho? Usayibuza ngikubingelele, ngikwamukele ngosine fresh. Ngingusibonelo Bhithi Ngema, ongumlomo kaBene Diamond we-Christianity Works. Sokulumbe, ngangwe-Christian Leadership Conference. Omunye wabeze kuyo, wayethakasa eqhosha ngekhofu lasekuseni, ngokuthi sinesithi isikhathi engakaze ahlabe ikhefu abeseholidini ngaphezu kweminyaka ewu-10. Kwakunzima-ke, ngakuboya umshini yini. Futhi yazi abantu abaningi lezi nsuku bayikhandla kakhulu. Ze sikuthwale ngeqomo ubutasa bethu, sibone buyinto enhle kakhulu. Kodwa sibe siyibuze, kungani sesizizwa si-exhausted, sikhathele kweqa? Njengomuntu ubeyasebenze angabi nakhefu, ngikhuluma ngento engiyaziyo nami. Kahlehle, nginohlo oluningi lwezinto zomsebenzi wami engidinga ukuzenza, othi ma uyibala uyibona ukuthi zingaphezu kwa-24 hours ney'nsuku eziwu-7 esontweni. Ama-email angena enyinyitheka, kodwa kufika isikhathi lakhona engithi ngeke kwanele manje, ayihlale phansi ibambe umthetho. Ngiwumuntu oqala usuku ekuseni kakhulu, kahlehle. Ngesikhathi ngilungisela le devotion, ngangivuke ngabo-2. Ngiqale ngiziphi isikhathi nenkosi. Yila khona engikwazi ukwenza umsebenzi wami ngokweqophelo eliphezulu, ngakho akuyona into engajwayelekile kimi le. Kodwa kuye kufikela khona okumele ngidwebe umugqa, ngisheshe ngiqale, bese ngishayisa intambama isaqala, bese ngiyaphumula. Ngicime nefoni yami, mase kuyisikhathi sokuba nomndeni. Nama-email ami angisemningi ukuwabheka ebusuku. Futhi uyazi bandla, abantu sekuye kubize ukuthi kwesinye isikhathi bangilinde iy'nsuku, kwesinye isikhathi ngisho amasonto kuba ngi-reply ngibaphendule. UJesu wathi ngokaMathewu 11:28, zanini kimi mina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Isimeme esikhulu leso, kodwa simelwe ukunquma ukuphendula kuso. Kulele kithi ukwenza isinqumo sokudweba umugqa bese sithi kwanele manje, enough is enough. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole nge-audio ye-WhatsApp. Chofochofo, ungasithumela i-WhatsApp kule number 067 706 0077. Kanti ungangena futhi kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za. Inkosi, mayikubusise.